nuko ryo twaganiriye
yego bakoze kutsura rwose
yego gusa
yego
nuko nakubwiraga maze iminsi ngirekereza ubwo ngubu turimo ni lockdown abantu bari mu mazu kandi isi yose ikintu kitigeze kiba mu mateka ngo isi yose abantu bafungirwe mu mazu yabo harimo ibanga kandi iryo banga tugomba nk'abantu dusobanukiwe n'ijambo ry'imana tugomba kugira ukuntu tubireba ahubwo reka maze nkubwire reka mwibutse ibintu bishobora nitutaba amaso bishobora kutugendekera nk'uko byagendekeye Hezekiya we yashakaga imana ngo imwongere andi mahirwe yo kubaho imana iragendera ahubwo reka tubisome bishobora kugira ngo igice cya 20 uhereye ku murongo wa mbere ugasoma hose igice cyose cya 20
Hezekiya umwami w'Isiraheli ya kera n'umwami dusoma mu byanditswe wigeze guhabwa n'Imana amahirwe ya kabiri amahirwe ya kabiri umva ngo Imana igutaye amahirwe ya kabiri iyo nsomye amateka y'uyu mugabo wa kera ahura neza n'ibibi turimo Imana yaramubwiye ndetse ku mugaragaro wategura ubuzima bwe ape Hezekiya aratakamba asaba Imana ngo imuhe andi mahirwe yo kubaho ye gupfa icyo gihe mureke mbabwire natwe Imana Jira tuburira kumugaragaro Yukwiri hafi guhagarika byose burundu Ikimenyetso cya Hezekiya wa mwami Cyadutumweho binyuze mu cyorezo kovide Maze habaga heko gucecekesha isi yose Ubwo wenda bayituye tubashe kumva rya jwi rituburira kwitegura imperuka itagitinze Amahirwe ya kabiri jye nawe twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe Sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu Icyo nzi cyo ni uko umwami Yesu ari mu nzira aje kurangiza ibyiza Amahirwe ya kabiri jye nawe twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe Sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzi cyo ni uko umwami Yesu ari mu nzira aje kurangiza ibyiza Nk'uko Hezekiya yabigenje natwe nuko twararize turatakamba duti Imana dutabare twambutse ibi bihe bibi maze twongere tubeho amahirwe ya kabiri twasabye Imana ngo iduhe amahirwe ya kabiri twongere tubeho Imana ni nyambabazi kandi yumva amasengesho Imana itima amahirwe ya kabiri gusa hari ikintera ubwoba cyumve nawe ukibaze kandi ukisubize ese nyuma yo guhabwa ayo mahirwe ya kabiri ufite iyihe migambi nshuti yanjye waba se uraho utekereza Kwihutira gusohoza bya bibi warutarasohoza Bega bega we, bega kaga Uko n'umwami Hezekiya Hezekiya niko yabigenje nyuma yo kwibonera yamahirwe ya kabiri yahise yimura Uwiteka mu mibereho ye maze yamahirwe ya kabiri amuhindukira umuvumo oya nshuti ntibikatubeho oya oya amahirwe ya kabiri ye nawe twarayahawe twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzi icyo nukunkamiye sari mu nzira je kurangiza ibyisi amahirwe ya kabiri ye nawe twarayahawe twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzi icyo nukunkamiye sari mu nzira je kurangiza ibyisi.